Imana mubihe bigoranye ahandi wumva wabuzibyiringiro umwijima ukomeye mu makuba menshi azengurutse umutima wawe aho niho wibera igihe kirekire nshuti wihebye wigunze ushavuye kubera ibibo zuhura na byo uriyumvute mu gahinda gakabije umutima wawe waguye ikinya guheru k'ibyishimo umutima wawe uraremerewe ariko komera tuzanye ijambo nihumuriza ihangane Imana iracyakwibuka irakuzi humura tuze umutima ibyo unyuramo bigiye kurangira wikwiheba Imana niyo ifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguhanagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari irakuzi humura tuze umutima ibyo unyuramo bigiye kurangira wikwiheba Imana niyo ifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguhanagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari birashoboka kandi ko wabuze abawe bakagenda ugasigara wihebye urabogoza amarira kandi koko ntibyoroshye kubyakira nshuti yanjye hano munsi y'ijuru niko tubayeho nshuti kubera ingaruka zo gucumura yakubaho nanjye byambaho isi yagushije ishyano ubuhungiro ni Yesu nihumurize imitima yose yabuze uko ibigenza irakuzi humura tuze umutima ibyo unyuramo bigiye kurangira wikwiheba Imana niyo ifite ijambo rya nyuma komera shikama Uwiteka arahari amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguhanagura wongere wishime igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari Zerano, jumu mukiza kuko Yesu satsinze urupfu abamizera nabona uko bazazukana imbaraga zo gutsinda urupfu by'iteka mukomere tuzanesha
Irakuzi
Umutima Ibyo nyuramo Bigiye kurangira
Kumura
Imana niyifite ijambo ryayo Komera shikama
Komera
Uwiteka arahari Amarira yawe Atemba ku maso Uwiteka azaguhanagura Wongere wishime Igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri komeza wizere Imana irahari
Irakuzi
Tuzi umutima ibyo unyuramo bigiye kurangira
bizarangira
Imana niyifite ijambo ryayo komera shikama
komera
Uwiteka arahari Amarira yawe atemba ku maso Uwiteka azaguhanagura wongere wishime Igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri Komeza wizere Imana irahari
Kumura
Igihe nikigera uzanezerwa n'ukuri Komeza wizere Imana irahari
Kumura
Uzanezerwa n'ukuri, komeza wizere, Imana irahari.